naasaha shayda laga arkaya shaka iyo naasiina shayda laga arkaya shirkucooda billaah shaydaan xijaabane shirkucooda billaah shaydaan xijaabane shaka iyo naasaha shayda laga arkaya shaka iyo naasaha shayda laga arkaya shirkucooda billaah shaydaan xijaabane shirkucooda billaah shaydaan xijaabane